Yo.
Shout out to Miles and Akale.
Licky. Safar boy, yeah. Yeah. Hide and seek na cheza bricky choke wa game. Mindo odi joker demon patia sloppy top. Vili mshikia sloppy joe. Sana deku baki top. Nili mchapi angori joe. Naona wona try ku cuff. Missy die sorry no. Hide and seek na cheza bricky choke wa game. Mindo odi joker demon patia sloppy top. Vili mshikia sloppy joe. Sana deku baki top. Nili mchapi angori joe. Naona wona try ku cuff. Missy die sorry no. Mziki saime kuwa bees. Flow ni honey kwa tease. Zema mwere wana breeze. Kazi ni ku cop please. Sari call na sikia ku sneeze. Napenda ndom na siyezi switch. Mkunywa chrome na sikia na glitch. Dege white mpigwa bleach. Dege white ni kani yeet. I'm on the rise to me yeast. Jini mshika ipande ya east. Degi usikizwa kwa mabeast. Jutangu ntoe TFB. Kuna mblena na resist. Kuzwa nita KDB. Johama rapa na assist. Hide and seek na cheza bricky choke kwa game. Mindo odi joker demon patia sloppy top. Jili mshikia sloppy joe. Sana deku baki top. Nili mchapi angori joe. Naona wona try ku cuff. Missy die sorry no. Hide and seek na cheza bricky choke kwa game. Mindo odi joker demon patia sloppy top. Jili mshikia sloppy joe. Sana deku baki top. Nili mchapi angori joe. Naona wona try ku cuff. Missy die sorry no. Tebu sikia history bro. Skinny riba ngori joe. Nilipigwe tisa possible. While try ku ningia pori joe. Minga dine impossible. Uskinka kulwa soki bro. Nkanza kusikia sokwa joe. Wakantoka tenje joe. Kwanyo nginyo nkona bob. Yeme ntosha kufika home. So nga panda ROG. Kanme bonda toki G. Guess nani ya koko seat. Moja selling wavy ding. Minka mchanga mkia vizi. Sikiyo tenje alinipi. Hide and seek na cheza bricky choke wa game. Mindo odi joker demon patia sloppy top. Jili mshikia sloppy joe. Sana deku baki top. Nili mchapi angori joe. Naona wona try ku cuff. Missy die sorry no. Hide and seek na cheza bricky choke wa game. Mindo odi joker demon patia sloppy top. Jili mshikia sloppy joe. Sana deku baki top. Nili mchapi angori joe. Naona wona try ku cuff. Missy die sorry no.